ufite ndumukene urashaka ngukunde ne urashaka nguhibyo ndafite sinaguhibyo ndafite sinaguhibyo ndafite niba washa kuyumvisha urukundo ngukunda byukuri byukuri nuko ndumukene uhisemo gusanga bafite kashe urashaka ngo niyahuri urashaka ngo niyahuri urashaka ngo niyahuri Shaguku